congratulations. Usebenzi lo wenze kahle, simshayela isandla. Sithi congratulations. Usebenzi le nalapho niyakhona enyufesi. Nisiphathe kahle nalapho niyakhona enyufesi. Nisiphathe kahle.
Qala new journey ngomthandazo, khethi wakhethwe ngumgalazo. Sphethe nsogcino luqhakaza, kaze zikhona ngufakazi. Bonke bokufuna like hame, ungabelieve, ungapanic. Lendlela inzima inazo nesithunzi, ubale kugqatha ujumpa kwempunzi. Ya, mele uzimele la way, ya, mele uzithole la way. Bilubo icenga ucingela inkomso, ipha ilungu iphinde nangomso. Ya, bilungu mzamo bra, ya, fuku ungancami bra. Filo yesilunga iwafuna amavila, kubu nokoda kulendlela uzosika.
Owenze kahle, simshayela isandla. Sithi congratulations. Usebenzi owenze kahle, simshayela isandla. Sithi congratulations. Usebenzile nalapho niyakhona enyufesi. Nisiphathe kahle nalapho niyakhona enyufesi. Nisiphathe kahle. Sikakushintsha ukukha, masinofuka sibambisane. Sikakushintsha ukukha, mongafuki esikolweni. Nami ngiyafuka ngiyosebenza, sebenzela umndeni wami. Nami ngiyafunda ngokuhamba izizwe ngezizwe. Nami ngiyabona izinto zomhlaba, manokwenzeka namjongile. Nawe ungashintsha ikhaya lakho, mongafuki ubambisane nabantu. Nabantu, nabantu. Zokuchikela mawusenza into ezi right but wrong.
Bazochiela abantu bazochiela.